الله أكبر الله أكبر.
Eminent Michael
Nelly Croc on the road.
Assalamu alaikum, emikwano na Uganda, bato bange bakulu bange nebenekana nabo emyaka, batata ne bajjajja naberanga sibera bidde. Mwakola kinene okuzimba emisingi kwe tuyimiridde. Ensigo mwebale mwasimba era kati zaamala zaakula, naye era nga wekyawandikibwa nti Katonda we alinga asiga. Ne kasitaani kayita nga ye kiro nako ne kasiga. Kirabika muze mwasiga mulimu ezaakulira ebbali.
Nswere kwagala yekugwa kugwa.
Tula tumanye, tula tuogere, tula tuwaye nga tunaba kusatulula nsonga. Bwali bwe buti, bwacha bwe buti, twali twebase twagenda owulira nga lukoledde. Abamu bafunye engumi bajjayo ebiso amajambiya nanti bato ya feemu. Naye ate kyannuma nze kyannumya omutwe okukizuula nti abamu tebamanyi na kyebalwanira. Mu nkola ya kati bwe weegomba omuntu wafangayo okumanya biki ebimukwatako. Osobola okukola byayagala omusanyuse ne byatayagala obyewala era nga bulijjo. Abamu tweyita barapa naye nga tetumanyi ddala 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 hiphop yaani. Kyabwerera okukyeyita n'okiyimbako naye ate w'omala twala obudde omanye ekyo kyeki. Blood, who is hiphop? What is hip hop? Ekankutabire gwe gundi kankubuze. Ekankubuze gwe gundi kankutabire. Ekankutabire gwe gundi kankubuze. Ekankubuze hip hop yani. Ekankutabire gwe gundi kankubuze. Ekankubuze gwe gundi kankutabire. Ekankutabire gwe gundi kankubuze. Ekankubuze hip hop cheki. Hip hop yani. Tomanyi yazalibwa ddi? Stiru tomanyi. Ani yamuzaala naye era tomumanyi. N'omwaka gwe yazalibwa stiru nagwo tomanyi. Otudde mu kilasi weyita na rapa namanya wagakyusa mbu hip hop artist. Ekenjogedde gundi funamu ku bwongo obubanga tomanyi dukadduka okole risaaki. Tukoye otusembya mwana mutulabisa yemwe abesisiwa zaba hip hop fans. Benjogedde nga bikulumya mu story guluma yaguza bwe bagamba abaganda. For the love of hip hop, tuli chimu, tobi teka munto ndo blood, woba tomanyi. Free entry na free exit, na yete chitegeza hip hop wabuliomu. Ekankutabire gwe gundi kankubuze. Ekankubuze gwe gundi kankutabire. Ekankutabire gwe gundi kankubuze. Ekankubuze hip hop yani. Ekankutabire gwe gundi kankubuze. Ekankubuze gwe gundi kankutabire. Ekankutabire gwe gundi kankubuze. Ekankubuze hip hop cheki.
The wise man always come last.